nakubonye mu buryohe iyo ndi muri wowe mba nuzuye ujuje amashimwe umutima wanjye uzanindira ubugingo ungotesha imbabazi zawe zature ku musozi wawe wera nakubonye mu buryohe iyo ndi muri wowe mba nuzuye ujuje amashimwe umutima wanjye uzandindira ubugingo ungotesha imbabazi zawe zature ku musozi wawe wera urugendo ruri kugera ubwoba inzira nyuramo yuzuye mwamahwa ariko Yesu watsinze turi kumwe ntacyo nzaba niwuzangwanira intambara ariko Yesu watsinze turi kumwe ntacyo nzaba niwe uzangwanira intambara azandindira ubugingo angotesha imbabazi ze zature ku musozi we wera azandindira ubugingo natura cum sozi eu era. Zatura cum sozi eu era.